Abamu ku bakaba paalamenti bagamba nti emu ku ngeri ebikolwa eby'okutulugunya abakyala n'abawala mu maka gye birina okulwanyisibwamu mu ggwanga lino kwe kufuba okulaba nga bano bayambibwako ne basobola okweyimirizaawo bulungi naddala mu byenfuna. Mbaka mu paalamenti owa Tororo County Geoffrey Ekanya agamba nti abakyala basaana basoosowazibwe naddala mu kugaba emirimu mu bisaawe by'emirimu okuli ekyamafuta, ekyamasannyalaze awamu ne mu kampuni eziweebwa ttenda z'okukola enguudo kibayambe nabo okwefunira ku nsimbi ze beetaaga okuyimirizaawo bulungi amaka gaabwe. Ono agamba nti paalamenti efubye okukola ogwayo gw'okubaga amateeka agakugira ebikolwa eby'okutulugunya abantu okusinziira ku kikula kyabwe, wabula agamba nti ate agasenga ku gano tegayisibwanga nga galindiridde satifikeeti erage ensimbi ezeetaagisa okugateekesa mu nkola giyite certificate of financial implications. Ye mubaka omukyala mu paalamenti wa disitulikiti ye Amurungo ne Luce Akero asabye bonna be kikwatako bakolere wamu mu kulwanyisa ebikolwa eby'okutulugunya abantu okusinziira ku kikula kyabwe bifuukire ddala olufuma mu ggwanga lino era bw'ati asabye ne poliisi ereme kukanda aliriza nnyo misango egyekuusa ku bikolwa bino bwe giba gitwaliddwa gy'eri.